chumba si kinyago. Pesa sabuni ya ro, sina bifu kwa koki nabo. Naisi unanipa mawenge, na fosi niziruke senyenge. Alafu nisha paka mundende, na chowaza uje tuende. Put money on the table, ndo mapenzi ya sasa. Mambo ya kupenda yebo yebo, wengi wamesha data. Put money on the table, ndo mapenzi ya sasa. Mambo ya kupenda yebo yebo, wengi wamesha data. Asa give me one more night,
one more night.
Alafu kichwa kina umapanado, michezo ya nanado, mara piga mara finya Ronaldo. Nasiki pigwa parapanda baby,
karibio.
Kiso sauti kwa kitanda baby,
karibio.
Put money on the table, ndo mapenzi ya sasa. Mambo ya kupenda yebo yebo, wengi walisha data.
Put money on the table, mambo ya kupenda yebo yebo, wengi walisha data.
Yeah.